Zlouder.
Broke no Lumpumba. Sensei.
Makate.
Service taiwosha mileage. Taiponya mileage. Service taiwosha mileage. Taiponya mileage. Magada. Gotika. Magada. Gotika. Shikambo. Magada. Gotika. Magada. Gotika. Shikambo. Damn push. Apa pena wa dampuisha. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha.
For watch takade tetu chitandudz like past chobe mwadi wako fema. Kuwa babona again kuwa filaba kukuwa amba mwona chupia chupia patefo ya bafeni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. For my stack, I let the two stand do. Pange pange no you win a one boo. One two, pole pole one two. Feet pay shamo ni na one two. Kui shamo na mailo ni te. Makumana kala but mailo ni pe. Kong kong ko, kuchivi wide openinga. Kudishe kuloko dialo ni we. Ni bona bona but still tuladabwa. Adi chinja pati chalo chila jaja. Chipadi leshi narikali mundoti. Padi historika ya mumbonji. Service taiwosha mileage. Taiponya mileage. Service taiwosha mileage. Taiponya mileage. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha.
For watch takade tetu chitandudz like past chobe mwadi wako fema. Kuwa babona again kuwa filaba kukuwa amba mwona chupia chupia patefo ya bafeni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo.
Imagana, not so good, but this bag of him easy. Slagging to an organ and I may be busy. Get on my one of him, pack a kiss. Sakamano movie, you know that's in the disease. What's more pasha? What's more maula? What's more sunda? But I want to shake on a 30 cent to what you have. Prevention is better than cure. Tidwad, but in the mode, what I sure. Go on, when it's young, watch on the same page. Do we know sana no more mileage?
Service, I wash a mileage. Taiponya mileage. Service, I wash a mileage. Taiponya mileage. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha.
For watch takade tetu chitandudz like past chobe mwadi wako fema. Kuwa babona again kuwa filaba kukuwa amba mwona chupia chupia patefo ya bafeni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo.
Ok jinzo chari pente kwa ya isasa ngwati. Jinzo chobe chari pente kachiswati. Nolo tinye tafire mbeka kuishati. Njewa poporo elabena bari kuishati.
Shikambo.
Service taiponya mileage no. Kwen ninge chefwe maule kuno. Kamkono kushupa inwe nkulo. Ule ishamo maita wina mchungulo. Kesa iluka poromba no we. Tuko yangu kalira owe. Abati waliteme luka wow. Nolo ichebe sani baka tila liswa.
Exclusive to Zlouder.com.
You already know what it is, right? Mazo on this.